Perfect.
Once again, if you think Omar,
Denga,
Cold Soldier,
Akina,
Sat on the beat,
HOP, HOP.
Nimta sema sema sana. Kidume na wadeshi nikirapu vingi vina nyima mama na wafake mindo HIP mikiho cha jamii bikira nipo lo hivi na wakili wanafiki wanyahila kinyapara na wadili jumba vimekaza game hili kikatili na shangaza wakiraza unajihita jemedari
hata kama wakidisi wendo maisha lisi unalaza mzuri zedi ya utamu wa pipi wanasema ni kuwache kwangu itakwa vipi I love hip hop navuja jasho iyote kwa jili yako na siwezi kukuwache pekako ukaenda zako mpole komando mpole komando
sometimes no stress no zoni mlipuko burudani sikioni kwa isio na rindima kwenye phone ni wewe my love hip hop oh my love hip hop oh my love hip hop oh my love hip hop ni wewe my love hip hop
HAP HOP MSP na vrapu juu ya biti uwa na wanani mini nyapu njima fishi mskatize kindezi ikibidi toka res kama umebeba cha wizi nini nunda pande is na washinda kima ujuzi mwamba very biz kini F kaz kaz mindo mwanga kwenye kiza wazi wazi kijificha misi wazi iwe kwa gosipi ubuyu nombea waje nikisha moka na kusifu bila snea niaje narudi bila dono likuwa kea nafika home fura inapotea wanadhani kumiliki ativute ndumu ma queen usilie kwa talaka big name I swear hata kabla kuwa big star nitakuoa jaji kwa la fiesta
sometimes no stress no zoni mlipuko burudani sikioni kwa isio na rindima kwenye phone ni wewe my love hip hop
HOP
HOP oh my love hip hop
HOP HOP
oh my love hip hop
HOP HOP
oh my love hip hop ni wewe
demu ambaye, sijapanga kumwacha nitadumu naye hata akileta ukata haraka haraka, amenifanya paka na sauti haraka na data faster, naposikia siri yake na Afrika kwanza waifu, una nguzo tano pili umaarufu, bila hata promo tatu waifu, haupendi mauno tolo nimedata, wambea fungeni mdomo wambea fungeni mdomo
sometimes hata napotimba ugenini unafanya speaker zinakosa mani umefanya ni jua mikrofoni ni wewe my love hip
hop
HOP oh my love hip
hop
HOP oh my love hip
hop HOP
oh my love hip hop ni wewe my love hip hop
Kitengo Mau Soldiers Baka Yongo Tashpota Wapi Musa Rebu Choko da Bounsa Woo Yeah
Knock knock Tuna bang na kukanya Ndenga KMS KMS
Woo Woo
Perfect tune
Me level hip hop
Za touches